zambianmusicblog.co. It got to be SMD on the beat. Acha niishi maisha maramu, bado niko hai. Acha niishi maisha maramu, bado niko hai. Maisha ni mafupi, maisha ni mafupi, yeah. Niache nicheze, nicheze, nicheze. Niache nicheze, nicheze. Maisha ni mafupi, maisha ni mafupi, niache nicheze. Nisiye nicheze, Osaka mbaparine, nisiye nicheze. Nisiye nicheze, nicheze, nisiye nicheze.
When you die, never come back again. When you are gone, never come back again. Italo kuwa mani we mwine. Nothing to kuwa mani we mwine. So dance, dance. Italo kuwa mani we mwine. Nefintu kuwa mani we mwine.
Acha niishi maisha maramu, bado niko hai. Acha niishi maisha maramu, bado niko hai. Maisha ni mafupi, maisha ni mafupi, yeah. Niache nicheze, nicheze, nicheze. Niache nicheze, nicheze, nicheze.
DJ Moore.
Zambianmusicblog.co.